Ulienipa maumivu nikamanyangao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stress niwe mnyonge. Ulienipa maumivu nikamanyangao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stress niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndio maana unawafata miluko, oh baba. Leo sina thamani, no man, ah, unawafata miluko, oh baba, weni ache.
Nitafuna mdogo mdogo, nitafuna.
Niache nende sala.
Nitafuna mdogo mdogo, nitafuna.
Weni ache.
Nitafuna mdogo mdogo, nitafuna.
Niache nende sala. Mara ugomvi unakurupua, unanitukana mimi. Hata zawadi nikikuletea usemi asante. Tena na share hata bila kujua we uridhiki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu, usiwaze. Wangu moyo we unauchanganya, ah, umekuwa kivuruge unavuruga sana. Baba we, kitu gani kwako misijafanya, eh, eh. Ama kuna mtu mnapendana sana. Leo sina thamani, no man. Unawafata my sister do, oh baba. Leo sina thamani, no man, ah. Unawafata my sister do, oh baba. Weni ache.
Nitafuna mdogo mdogo,
weni ache weche.
Nitafuna.
Weni ache.
Nitafuna mdogo mdogo,
weni ache we.
Nitafuna
kidogo kidogo.
Nitafuna mdogo mdogo, oh.